site music. Zambian Queen.net. Topic. Kasnar.
Hey yo, make way.
Mabasi ni kunangela mwali hauro ni udwe makande
yega sinaru
tore wabamu sevari uzimuru wakai kimu tuvia
mwala wazitoja
yega sinaru uzinyize marusaka kazinaru.
Downloaded from westsidemusicblog.net.